Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumetse ba mamedi ka ofela ba Radio Pulpit le bitso le pholosang la Morena Jesu Kriste. Dumetse ke moruti masengi mo mosong ka tseno. Ke rata re lebella lefoko la Modimo mo Luka 24. Mamedi wena ka nabala 13 to 34 ka bakala nako ke tla bala verse 32 momolaetsa ka le mmoteng ere jaanong ba rana ba re a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka moteng ga rona fa a ntse bua le rona mo tseleng a re tlhalosetsa dikwalo. Verse 17 e tlhalosa ka tsela e mo verse 17 fale lefoko la molemo le ra ba raya a re mafoko a ke afe a lwa buisanyang lo ntse le tsamaya mme ba ema ba hutsafetse. Verse 19, abaraya are dilo dife ba maraba ba re tsa ga Jesu wa Nazareta yo ene le monna wa moprofeta yo thata mo tirong mo lefokong fa pele ga Modimo le batho botlhe. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la hae of I confirm with signs and wonders. Amen. Mamedi a rategang ke rata re lebelela kganke e re badileng fale mo verse 32 ya burning hearts. Bebele tlhalosa mo verse 32 mola e re a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka. Ba rana ba re a dipelo tsa rona ga di akatsa tuka mo teng ga rona. Dipelo tse di tukang. Now, bebele re bontsha mo gore banna bana ba ne ba le mo tseleng ya Emmaus ka letsatsi le la boraro la resurrection la tsogo ya Morena Jesu. We have celebrated the Easter mo a day of great victory. Ngwaga o mongwe le o mongwe re bolela ka letsatsi le ga gona phenyo e tshwanang le e mo lefatsheng. Bana le ba ba winang dilo tse dintsi metshameko eng mara phenyo ya go fenya lefu ke yona fela e kgolo. That's why we are separating this Easter. But after Easter, those in our text were sad. Bana ba utlwile botlhoko ba hutsafetse fela bjalo. And the world sad for the same reasons. Lefatshe lo lotlhe le ne le hutsafetse gore monna o la banna o tsamaile le ba ba thusitseng a ba etseditse tse dikgolo. The sad Emmaus disciples ba tlogela Jerusalema ba tswa le ko the holy city bjanong ba mo tseleng ya go ya Emmaus fa mo ba kopa. On their journey home, they met Jesus. Mabu Kristeng retamaya, retshanse retamaya le Jesus. Na kwa retamale na haru mone haru mutri ra ngomore hara chenya kagadi lo chedi ruchenya. Be anakabatubana. They did not recognize him. Habakaba mulemuha and told him. Habamulala matata abona their troubles. Let us travel with Jesus. And this discouraged. Baba niyamile baba fele chinkema. How Jesus mended their broken hearts. Mola mo verse 13 to verse 21 mola. Le fokola modimo le Jesu a lukisa a roka dipelo tsa bona tseng di ne di thubegile tseng di ne di utlwile botlhoko di hutsafetse. As they journey to Emmaus, they talk certainly of the recent events. Babu lady sana. Now, ona link has di talosan ka maemo a baneng ba feta mo ona. O tshwane le rona re feta mo nakong eo go na le malwetse. Ba bantsi ba rona re hutsafetse, really discouraged, really depressed. Even their conversation reveals their broken hearts. Le rona he re bua ga o ka utlwelela dikgang le mo di-televisioneng go bolela batho ba ba leng depressed, ba ba leng broken hearted, ba ba tshogile. Those who resign, ba bangwe ba re le kereke re saelang kerekeng because the coronavirus e se bolaya e tsere ba bantsi ba re ba ratang. Their conversation reveals their broken hearts. Lefoko la Modimo re bala moteng mo. See how Jesus begins to mend their hearts. Mona mo re bala moteng mo. He walks with them even though they don't recognize. Jesu le re feta mo bibele le nka feta mo mogorogorong wa moruti wa lefu nka se boife selo go nna o na le nna. Jesu o tsamaya le bona. He walks with them. Jesus is still walking with us today. We can't recognize him because mongwe ke ka baka la dillo le matshwenyego a tletseng ka gare ya dipelo tsa rona.
Verse 17 re ask them what is wrong. Mo verse 17 fale ke tse difeng le bua ka eng, what things. Mo verse 19 fale ba bua tlhaloso ba botsa hape potso. Jesus is the healer of broken hearts. Lentswe la Modimo le tlhaloso bjalo molaetsa o ka o bala wa re anointing, he was anointed. Yet that anointing that removes the burden, that destroys the yoke. Lentswe la Modimo le tlhaloso bjalo ha o ka bala Luke chapter 4 fale o tlo utlwa gore utlile a re o tlo fodisa ba dipelo tse di utlwileng botlhoko fale. How Jesus restored their backslidden hearts, 22-27. They had believed in him. Now they just said nice things about him. But munona tletse matla wa itse a re Jesus munona tso sale bafu. Oh, ro thusa ke mang ba bua dilo tse dintle ka yena morena Jesona ba bitile pelo. Now they are doubtful ba belaela gore e ka ba le gore kgololo ene re lebeletse ela e feletse kae le thabo la rona le feletse kae. How Jesus set their hearts afire. Mo verse 28 to verse 39. For Jesu a tukisa dipelo tsa bona. Did not our hearts burn within us? Mo verse 32. While he walked, itse ha hlono lo fatsa dijo. Morao ha ra ba tlhalosetse mangwalo. A revive tumelo ya bona. Itse ha hlono lo fatsa dijo. Ba utlwa re hlono lo fatso e. Ke ne le teng kwa tshimolohong. Ha le fatse le ne le Adamu a tlholwa. But it was declared by God. Now I want to declare the same blessings upon you. Molita chila kachenu you, madi a Jesu, lifula Jesu, everything serena lensona seveli resurrectioni. Di pilu tsarna di tuke, pilu mo pina mo pedi are moyo halalalang oelunguri utuki sa di pilu tsarna kale rato. Kerata ora pela lu. Wena gore modimo a tukise pelo ya gago, mollo wa modimo o futhumatse gape o boele o fise. Modimo ka lebitso la morena Jesu, ke rapelela momamedi modimo wa ka, in the name of Jesus, mend his broken heart. Ba ba leng discouraged, ba ba leng depressed, ba ba resigned, ba ba itokolotseng ba re ga re sa e tsena tabe, ke a rapela morena Jesu. Ba ba leng mo matlhokong, ke a rapela gore modimo wa ka set them free ka that power, the supernatural power that raised Jesus from the dead. Modimo wa ka, ke a rapela modimo wa ka, resurrect everything, mebereko ya bona, manyalo a bona, di family bana, everything, their relationships with you, and modimo wa ka mahla how abe revealed abe manifested maphelong a bona bole ba ba backsliding ke kopa tsotlhe ke dumela gore re file tsona gona jwale, in the mighty name of Jesus, amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.